Oɗon kettini studio kalangu yande joni wittorimita sappo e joyi habaruji fulfulde. Wari jagñalle moɗon Soumana Amadou janganta habaruji ɗi. Hande ni dow komin kalta dow mum naatol lekkoliji pamari e hakkundeji ñeme kañe e marati. Nonni janngoɓe mawɓe ɓe université ɗo ena galle ñeme kañe no mburtake subaka hande o. Do filla fawar joom pindinol koye ko yaato dow daƴondirgol ɓeyguji ɗum ndu kondan fuɗɗama hande. Yewtere men pindino hande dartina filla naato l'école ministre kawjiɗo filla lekkoliji pamari o waɗi jooɗo kaale en hakkude makko hokkoɓe habaruji. Noni wontiri hande nde endan nayi lewru octobre kañum wonno ko fawade jondu konda ni ono lekkoluji pamari e hakkundeji han tawe naatol mum waɗi. Ɗum waddini ko fawade jondu ko watto sukaɓe millioji ɗiɗi kañum woni ko han tawe fuɗɗi jande hande nde endan ɗo endan galle ñamedu konda ni hono min gaɗi yilaru muɗum saabu bandimi Nafisa Adamu yeehi darowi newno lekkoliɗi naatiri bandiraɓe amin firɗe fulfulde kettinoɗe nana yewtere
nder janguirde CEG mo yentala sukaɓe jangoɓe dawi coƴƴi takke nder janguirɗe mabɓe. Mo giɗa fuu weltare e geese mum ɗuɗal sukaɓe ɓe kokkama gineji école. No horejo janguirde nden Imanal Mamman o fantini coƴƴitol sukaɓe nder janguirde ɗe waɗirama no haniri.
Nder janguirde mo CEG yentala naatol jande waɗi gam janguinoɓe fuu gari ɓe kebbini talkuru gaɗol golle. Hori min jara ɗum to Sarusi direction départementale. Sukaɓe jangoɓe keɓi gollitirɗe
gaɗa mum jangirɗe potorɗi kamɓen dow rafi pamnal no caka janguinoɓe e gomnati um. Ɗum waɗi fedde cause holli wiide ni hano fedde Sina Seb nonni waɗi soño mum hannden. Ko horejo jangirde yantala ɗiɗaɓo Zainabu Amadou fantini no ɗum woni ɗum yehira nder jangirde makko.
Naatol jande de no feewi gam murtere janginoɓe. Sukaɓe jangoɓe gari ɓe domi wakkati seɗɗa ɓe paami ko jande wala. Janginoɓe goɗɗon garay de gollitirɗi fuu noɗɗo.
Murtere balɗe joyi kan janginoɓe jangirɗe potorɗi tini waɗugo jande den no fuɗɗan alkamisa jeego o lewru octobre nder janguirɗe hakkuneji no horeɓe janguirɗe ɗen fantini.
Nonni wontiri naaton lene lekkoliji pamari kañum e hakkundeji ɗum waɗi nder région mo Difa ɗum kay waɗi fa gasi. Gouverneur région o enda ni waɗi woosagol e ley ko watta lekkoliji sappo jeeyata to enna nder wuro Difa. Mahamman Lawan ɗanɗano o yehi ndenene kay o ndaaroyi ɗum ɗon caggal mon ko o yehi e ley fawar joni hono o ndaaroyi noy wonno lekkoliji enda naatiri nenene kay du konda o ndaaroyi lekkoliji to himɓe e guɓɓe ndu konda goni. Nani ko haali caggal majjum
ɗo en no sendiri gam no woodi janguirɗe baylateɗe lawlaw. To sukaɓe ɓe saaroɓe doggani hamre tawa kanjum waɗi nokku fuu to ɓe goni janguirɗe ɗen no tawa ɓe. Min keɓan ballaga hawriinde mawnde hinneteɗe sukaɓe UNICEF haro iri moye ballaga keɓoton. Ɓe walla himɓe haro nyiɓgol janguirɗe jahooji no piilo. Janguirɗe ɗen no golla hano no yiɗira kanjum woni goonga gam ɗeɗo golla
sal.
Non wontiri fawari jondu konda hande subaka o wonno ko janguirde mawɗo enen galle ñameteto université jangoɓe muɗum en mburtake darake yaasi. Ɓe darake yaasi saabu ɓe mbi no woodi kulle koɓe kolluno hooreɓe université on enna kañum e hooreɓe gomnati gam batte moƴƴinanaɓe e nder filla ko dartu jande mabɓe. Caggal majum ɓe mbi bolengal mabɓe liɓama balɗe ñande no han tawe ñiɓama. Ɗum waddi ko bandimi Tarnane Fouday Ahmed yeeyi to enɗam fotodiro e mabɓe nani yewtere ko waddi e mabɓe.
Yeeso looreeji gendarmerie gonuɓe ley ɓaade janngooɓe mawɓe université Abdou Mumuni paddi laawol mangol jahayngol ponkenedi e keerol laabi ɗiɗi ɗi daane maayo. Janngooɓe mawɓe bi'ike ɓe gaɗan dilludu hano yaadu ko walaa fuu fitina heɓa ɓe mincintina hooreeɓe ƴamɗe dow e saɗormaaji mawɓe hano no Ibrahim Boukari secrétaire général maɓɓe wi'i.
Fottal nati caka amini he kabbini be do ko ƴewata han fi ami o burtaki kemin tini wadugo min burtortana dambugal mangal gal min teƴa lawol gol hana dun watta min itta yonki na min gada bononda mum do ko ƴewata burtaki amin ki huna fu ko ete sojeji polisi be gendarmaɓe ɓe gari ɓe cankiti bandiraɓe amin ɓe da jo en butigiji no fili jangirde amin de ɓe cankiti butigiji maɓɓe ɓe ummina ɗum waɗi min gatti daane e hooreɓe ɓe gaɗa no ɓe gatta ko jangirde mir watte e mum minen tirsina e maɓɓe ɓe gaɗa
ɗum
gaɗa wakkati juutuɗon ko ɓe ƴewotiri jangoɓe mawɓe jahi nokkure Amadou Boukary tawande leɓɓade maɓɓe heɓa ɓe jewtida dow hawrinde maɓɓe kanjum waɗi ko ɓe adi aadi gaɗol bawɓe maɓɓe gam ɓe keɓa no ɓe giɗi.
Ɗum won subako en ɗan fajiri dene to en ɗan université Gallo Niamey ono jangoɓe ne ko wurti do fila daƴondirgol ɓeygu e faande ko moƴƴinde gurda hono fawar joni galle ɗum wonno ko waɗa ɗo henne Gallo Niamey ministére hawjinde fila jam ɓalle himɓe ñawti guji kañum woni ko ardi Batou majjum ɗum wonode ko nani jahangal ɗiɗaɓal ko waɗa e dow filla majjum lebbi tati won ko ɗum gollal ngal watto pindinol e pamtinol rewɓe worɓe he dow golludude kullantereje kaalteɗe gam batte daƴondirol ɓeygu ɗum woni hono kore ono gollal ngal endam docteur Ibrahima Souley kam woni directeur kawjiɗo filla ko darto ñawti guji nani ko a haalani bandimin Habibou Garba dow majjum.
Au Niger, toutes les deux heures, une femme meurt.
Do en Niger, jamɗe ɗiɗi yaade jamɗe ɗiɗi fuu debbo no heppan yonki mum ngam soɗormaaji kewɗi haro dimgol faa yottono ɗum e mayde. Soɗormaaji ɗi kanji goni banjol ƴiƴam fegguru naa wallaaji rewɓe soɗormaaji dimgol rafi ƴiƴam e ko nandi e muɗum ɗum fuu no waɗan debbo maaya. Seni himɓe Niger famtinaama ɓe keɓa naftoraade e safaareeji yahde dabareeji gonuɗe ley loktorore fuu mayde rewɓe ɓusto ngam pottondiron dimgol no hisina rewɓe. So ruusi kinnetoɗo tufol himɓe pev no wadda ballaga muɗum kile hemre dow hemre faa heɓa nafa rewɓe ngam majjum Niger woni no gollida e dabareeji ɗin heɓa pirtana himɓe gure e galluuje ko'e dow ko ƴeewata nafakka pottondirol dimgol.
No wontiri fawara joni ni ele habaruji no tawade konnani hono fedde ɓe tede Sonitel sa ruusi noon kawjiɗo filla piyol callali kañum e Sahel com ka endu konnan hono kawrindirama inditirama to inde heyre gon wiyama Niger Télécom ɗum du konnan waɗana ele sawara ministre gadɗo balɗe ñande o rejo fawara joni du konnani hono fedde latinde no jingana himɓe latiɓe hono gollidoɓe kullantereje téléphone ɓe endan on o haali ko haaldu konnan nani ko o haali e dow majjum bandimi mbiyeteɗo fandem hono umu joɗi kañum won ko firto ɗum haala Abbasa Abdul Aziz
na todirol na kawtal golle hana gacce nde no woni hunde ko hulƴinta haro hilnaare jawdi din no kawtandino giɗale no gaɗe coggu gun no waɗe feere feere nde enen codoɓe en codan ko ɓuri hoyude hande en giɗi kawtal gal laato ko waɗata himɓe leydi ɓeydoro haro calalol junngo Niger Télécom laato nafakka mawɗo.
A gaccaki sanne umu min jettima har filla ko darto hono hawrugol ndene ne kay téléphone ɗi ɗum waddi ko fawara joni du so e garɗo filla pirto ɓalle e latol baal ɗum waddi ko meyna mo sukaɓe ɓuurae duuɓi sappo e jeɗɓe leydi Niger ɓe keeɓi jama ko manggu saabu ɓe jahan tewtoygo ko wiyete coupe ko leyɗe meɗen Afrique ɗum enda waɗoy tan ɗiɗi yaade sappo e jeego lewru avril duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi tona Madagascar ɗum waddi komin jewdi e mbiyetede Sekou Berry Ibrahim goto e neɗɗo latiɗo o hokkoɓe habaru do filla pirto ɓalle e latol baal gollo to endani Dane Sahel min kalde mo e téléphone nani ko bandimi Oumar firti e majjum
nonnon mbiyol palo wala heɓa jamaku nder leydi mana leyɗe yasin nonnon de hanani ko heder watta nder piyol balo amin nonni ɗum ɗo ɓe biteɓe arbitre nonni ƴewoɓe fiyol balo o nonni dempiyo e balo hano pamarɓeɓe leydi men no heɓa jamaku nonni ɗum ɗo waddi fa hannden ɓe keɓan jamaku yaade bi en leydi Madagascar to ɓe jeyata ɓe piya balo so wakkati on ɗo ni horejo bi en ni hano fedde amin de holli wiide ni hano sukaɓe noon koɓe goodi hano bawɗe nonni ɓe goodi do sa'a ko yarata ɓe bi en fa piyol balo ko leyɗe duniyaru nonni ɗum ɗo fa hankasi ɓe nangana ma no waɗa hano himɓe nayo nonni aranɓe nonni ko hani jahade tewtoru ko duniyaru ko hani amma joni sumayla hano kemogo kan andi to ha toɓe kani ɓe balle no watta ko sukaɓe ɓe jaaha to tewtoru ko duniyaru ko watti.
A gaccaka Oumou Oumar do filla ko darto haalaji ɗi Sekou Berry Ibrahima haalni meɗen ɗengal francir do téléphone joni sey wi'a important seɗɗa kala garen e fa hannden dow yewtere men pindi noon
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu ñeme
do radio am faani
lamba hembre fm
do radio alternative
lamba chapande jena e jenaay e toɓɓere e nayi fm
agades
do radio nomade fm
lamba hembre go'o e toɓɓere jena fm
arlit
do radio ikokan
lamba chapande jena e joyi e toɓɓere go'o fm
difa
do radio amfani
lamba hembre fm
doso
do radio farhan
lamba chapande jena e didi fm
kirozerine
do radio anzuru
lamba chapande jena e joyi toɓɓere go'o fm
filenge
do radio muria talka
lamba chapande jena e joyi toɓɓere go'o fm
kilaveri
do radio tebonse
lamba chapande jena e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm
maradi
do radio garkwa
lamba hembre jeɗɗi fm
tawa
do radio tambara
lamba hembre jeɗɗi fm
zender
do radio shukura fm
lamba hembre e joyi toɓɓere e joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
nowantir studio kalangu joni en jottake e yewtere men pindinol hannde nde e ndan yerno mbirnomi on no ndar dow naato lekkoliji pamari kañum e hakkundeji ko duuɓinaɗe sappo e jeegom duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi nder wuuro maradi na mbiya nder région mo maradi gouverneur région en ndani sani adrahamani o yeehi nder ko watta lekkoliji kewɗi sanne ndenene kay du to wiyete école mo janguete francir e larbouré zaria ndendu fa hande du o yehi l'école mo fawar jondu konda mo himɓe église caggal mum ɗon wonno ko yehi faale commune mo fane jira tawa ɗum fou gam batte o yaw ira hitere makko noye wonno naato l'école ngol waɗiri nani ko yi nandu konan ko halni bandimi mbiyeteɗo fanden mohamed mamman illu maradi
nous avons voulu et à travers le programme que le gouverneur
nder sigillaji ɗi gouverneur on didani min ɗum waɗi min koye gite jiratawa janguirɗe ɗe fuu komin jeehi min tawi sukaɓe jangoɓe e janguinoɓe no nder janguirɗe mu'en nder juraki kimin gaɗi min jottini haalaji yaade e janguinoɓe fa tukka e jangoɓe ɓen dow ko moƴƴinta jande leydi men yaha yeeso nder région mo maraɗi janguirɗe tati ɗi fuu moye fuu nder maɓɓe hooƴi lawol janguirde horejo leydi hooƴi aadi guineji école no hokkete sukaɓe jangoɓe non do waɗi gam saroɓe sukaɓe heɓa hoyirnan non do waɗi janguirɗe ɗe min jeehi fuu sukaɓe hokkama han guineji école ɗi sukaɓe ɓen e saroɓe maɓɓe fuu no weltori e mum dow ko ƴewata murtere de sinaseb wi no waɗan filla joɗa kalen no watte pamlal heɓe caka ɓangueje ɗiɗɗin fuu fedde sinaseb wowta haɗi coƴƴitol jande gam sukaɓe maɓɓe noon minen do sukaɓe amin no soɗorma maɓɓe o fii noon ko haani fondite gam iɓe andi ɓe bawta haɗi sukaɓe millioniji tati he ujunaji keme tati sukaɓe mum coƴƴitol nder janguirɗe tawa e nder ministériji tati pelle sukaɓe école e hano fedde mawne ko janguinoɓe cause ɓe fuu ɓe notake hano coƴƴitol jande de minen goodi habaru ko ñamay e diifa coƴƴitol sukaɓe ɓe waɗiri no haaniri nder ministériji tati ɗi fuu
pour la rentrée dans les trois ministères.
nan wari jafoɗo ndenen sani adrahamane o woni ministre kawjiɗo filla jandeji hakkundeji kalduɗo e bandi mohamed mamman illum maradi ɗo ɗu wonɗo habaruji fulfulde tili jafoɗon ndenene ka keddi mu ni si allah jaaɓi jawɗo nan habaruji fulfulde ɗumin cirion to on bandira meɗen ummu jooɗi e ummu oumaru e min soumana amadou e keddi heddinoɓe machine aji ballaga muɗum fuyoto assalamu aleykum mbalante jam walmi ɗin accida on e gongu mohammad ɗan tani gam batte wadde habaruji e hawsankore
duuje ñamey yiyade arle
kilaberi yaha difa
kettine studio kalangu ɗo radio muɗum
studio kalangu yaadu leydi niger